Nishawa soma sana ile na wapotezea
Mindo seru cheki vile na wapotezea
Wana dini zoku snitch, potezea
Anga zangu ni mablock block, potezea
Nishawa soma sana ile na wapotezea
Mindo seru cheki vile na wapotezea
Wana dini zoku snitch, potezea
Anga zangu ni mablock block, potezea
Hawa watu buwana, hawana umbuwana Eti resti, kachindwa kuhasu ngabu inawahusu nini Wakati niko chini na balo nafanya mambo
Na story za majigambo Ona, long time isha wasoma Nikwara tu zamani na wasomesha Na anga zangu marufuku hawa makunguru Watajua mindo
Isha wasoma sana ile na wapotezea
Mindo steru cheki vile na wapotezea
Wana dini zoku snitch, potezea
Anga zangu ni mablock block, potezea
Isha wasoma sana ile na wapotezea
Mindo steru cheki vile na wapotezea
Wana dini zoku snitch, potezea
Anga zangu ni mablock block, potezea
Wana come, wana go Still get it on Wana bonga sana na still na make do Wana paka mitandao Na wakata show round G Don't do a rest in your heart oh.
We still rock on maniga oh yeah Na kwenye game sindo ma Babylon Wachafuzi wa mikabe cho Waleto noko wa kule ndo Mindo yule dem so kiss and
Shawa soma sana ile na wapotezea
Mindo seru cheki vile na wapotezea
Wana dini zoku snitch potezea
Anga zangu ni mablock block potezea
Shawa soma sana ile na wapotezea
Mindo seru cheki vile na wapotezea
Wana dini zoku snitch potezea
Anga zangu ni mablock block potezea Nasikia ile ndinga ni ampopo Eti na mpaka sasa bank wana kudai
Punguza tante mama wacha kujona star na bado nalipa kodi
Alafu mziki vipi mbono skiki Umevimba sana mitatu kuoni Au na situ na corona
Kao utanta kuzengua Hivi bado watu kaga na viben 10
Oi oi sijasema mimi nimesikia Punguza jazba mwana
Kwa kaza mijato diyo lifestyle yao Hani lisho ani vish hiyo imepula kwa Soma sana ile na wapotezea
Mindo steru cheki vile na wapotezea
Wana dini zoku snitch, potezea
Anga zangu ni mablock block, potezea
Isha wasoma sana ile na wapotezea
Mindo steru cheki vile na wapotezea
Wana dini zoku snitch, potezea
Anga zangu ni mablock block, potezea
GBT mama lao Kwenye game bado heka heka Kituwa mzigo, tunawatweka Derricks, aka Race Team